buying in a do. Nita buying in a do. Nita buying in a do. Nita buying in a do.
Nita buying in a do. Nita buy anything to keep you close. Nita buy. Nita bus, nita train, nita fly. Anywhere to find you, girl, nita fly. Watch out the bunks, watch out nita die. Watch out nita enjoy, watch out nita fry. Chips, tomato sauce, nita buy. Ongeza pili pili main course, nita fry. Nita buy, I know I can afford it, nita buy. Holiday in Dubai. Chini kwenye beach, tume chill, nita fry.
Risky, 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 gani kuma whiskey. Risky, 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 gani kuma whiskey.
Gani kuma whiskey.
Nita buying in a do. Nita buying in a do. Nita buying in a do.
Yeah, yeah.
Nita buying in a do.
Check it. Nipe toti ya whiskey. Risky, ukipiga machoko no jadishi. Nikiji nice na machingri. Alafu waiter nikibleki siku lipi. Goja, akaka DJ kamechoka. Anacheza sadini na upatu cha ukoka. Ini nini jona dai moja. Na sisiri leo sikai soba. Mwana unanisoma kamtiani wezi pass. Huku meeting za mogoka ni ya master. Cheki kuja na reverse tunifan niki rap. Kaba na mafanzo wananigas.
Risky, 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 gani kuma whiskey. Risky, 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 gani kuma whiskey.
Gani kuma whiskey.
Nita buying in a do. Nita buying in a do. Nita buying in a do.
Yeah, yeah.
Nita buying in a do.
Kani kama blaze, kani kama puff puff, high kama jazz.
Kani kama whiskey.